SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Olo e whaafafonga ile SBS Samoan. Sa ili nisi mautala ile sbs.com.au/Samoan.
Ole uma e o ola o ni pepe o se masanga i le teimi na whanana wai. Walia e ai masewala au i se suesuenga po se ilo ilonga. O le whaafana wina o pepe fou i whaafomai o se whale mai, po o le whaafana ue au noa ma le awai iei o se tangata iei sona to mai whaapitoa. I le whaafana wina o pepe fou, se whaatosanga i le ngangana Samoa, po se midwife i le ingilisi, po o se whomai. E whaingoa ina o le free birth, po o le wild birth, e whaafana wai se pepe e au noa ma le whaalangolango i se whaotuanga po o se whaosoani whaafomai. O se whaingana ta atele i tausanga a feiva se lau ono se fulu i le a feiva se lau balu se fulu i le whinaunga anisi ua tele le a ia a whaomai ma vaila au i le whaafana wina o pepe fou o se mea e tatau. Ona tupu faan pe faia faan atura. Aena sa anua le faatonu o le Australian College of Midwives, Alison Weatherstone, e tele vaenga e la matia ai le ola o se tina masana pepe fou, i le taimi e faafana wai i le free birth po le wild birth.
Free birth is where a woman births her baby in the absence of a appropriately qualified healthcare provider, whether that be a midwife or a doctor. And so home birth, on the other hand, is you can still have a home birth without support. And I guess that equates to free birth because free birth can be anywhere and you can technically, the definition of home birth is anywhere outside of a hospital. But the key to that from ACM's perspective is that home birth for certain women is a safe option, providing they've got the support of a suitably qualified healthcare professional.
Le whatonu o le ACM po le Australian College of Midwives, Alison Weatherstone. E yeinisi o tina e filifili e whaafanau a lātou pepe i totonu o le ainga po o totonu o lātou fale. Ae e awa i atu pea iai se whaatosanga, se midwife po o se whomai. Ae tu sai ma whaamaumaunga a le Australian Institute of Health and Welfare. O le iwa se fulman fitu pasene o tina o loo whaafanau a lātou pepe i totonu o whanemai. Po o se tuutuunga e awa i atu se whomai po o se whaatosanga i le taimi e whaana wai se pepe fou i se isi no fuanga i tuamai o le whanemai. Peitai, e iei tina o loo mulimuli i le talitununga lea e whaana atura o na whaafanau. Ma le ai se whaatosanga po se whomai e awa i atu e langolango ina ma whaautua ina le tina e le taimi e whaafanau waisana pepe fou po o le whainga lea le free birth po o le wild birth. O le tulanga lea na iei le whaafanau wina o ni pepe o se maasanga i Byron Bay i New South Wales i le amatanga o le maasina nei lea na i wai ina umaola o le maasanga. Na saanoa Hannah Darlin o se professor o le midwifery i le University of Western Sydney, e siliatu le manuia o le whaafanau i le ainga o se pepe, wa iloa e le aini tulanga la matia mani whaafita auli o iai i le tina malona maa itanga. Pe a whaapea lea e awa i atu iai se whaatosanga se midwife po o se whomai.
The evidence for planned home birth for low-risk women attended by competent midwives who are well-networked into their system is that the outcomes are better than hospital for intervention rates, as good for the baby and better for the mother.
Ae na saunoa Alison Weatherstone o free births, po wild births, le whanawina i le ainga e au noa ma se whomai po se whaatosanga, e iai tūlanga la matia, ae maise pe atu ula I maise whaafita auli e le I fuafuaina.
Part of that is actually having a backup plan when things don't go to plan, and that would include emergency services retrieval. And I guess with free birth, often the woman isn't known to the hospital system, so when they're turning up requiring assistance, if they require assistance, then they're unknown to the hospital or care provider, which can cause delays in treatment and management.
Alison Weatherstone. Talu mai le tausanga e lua afe lua sifun mele lua, e se fulu pepe na whaafanau e awala I free births, na mōli ma wina ai, ni whaafita auli I le teimi na whaafanau ai Queensland ma New South Wales, e tusai ma se suasuenga le ABC. Na sa anua Professor Darlin, masalo o le fuainu mera sao, I pepe nei e whaafanau I awala free births, ma mōli ma wina ai whaafita auli, e sili o na māua lunga atu. Na sao no foi, Professor Darlin, onisio tinae filifili mo se free birth, ona onisio taimi na feanga yai ma au aunanga whaasoi fua ma lolo ina faitele e lei whaamalia ina ai.
It is being driven primarily by women's traumatic experiences in the system or their inability to find choices that suit their what they want. For example, unable to find home birth supported midwife, unable to find a birth centre, or just feeling so bullied and coerced in the system that they feel there'll be no choice. And so they choose to go outside the system. So that seems to be one of the major drivers, past trauma and lack of options.
Professor Darlin. Oh, Professor Darlin, what is it that you're morally mau? I leiloilonga o whaafita auli I fale whaelele, ma fale e whaafafana winai pe pefou I fale mai I New South Wales. I le suesuenga le nei, po leiloilonga le review, e owa I le whaafe mo li mauna au fia I manisi o tina, na lātou ta ua whainga sa ona whai, ma whaamalosi e le au whainga aluenga tausi mai, ma fō mai, I le teimi na whaafana winai a lātou pepe I fale mai. E le ngata I lea o le āmusia, o Tino Onisio Tina, ma lele lava o fesoaswani e whaaititi ai le tinga, ato ai manisio tonga fitinga na whaia ma le whaamalo si iata ilanto. E pe ona whaalia e Alison Weatherstone, e iai lava tina o le a filifilia whaafanau a lato whanau po pepe free birth, e au noa ma se fesoaswani whaafomai po o se whaatosanga, ae mō le toatele e mana o mia o na whaaleleia atili,
But it's very easy to demonize these women and just call them irresponsible and ignorant. In fact, we have interviewed thousands of women, done surveys across the nation, published an international book on this. These are some of the most prepared and informed women you will ever come across.
Ole reporti na whaamaopopo ina e Amy Hall. Ma Sydney Lang Morley SBS News.
Like, share, ma faali sa finangalo. Muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.